Saimo baby mtana shati mambo soberi na tuna. Yeah. Yeah, mapenzi ni hiari, nisha kuvisha tari. Sioni hatari, na kuita nyota kwa hiari. Kima hapa uko tayari, nisha kupa habari. Na kuita nyota, sababu una meta meta. Kwa mama nitakuleta, wengine aone utata. Mbele yako unikamate, unipe mate, picha upate, wenye wivu wa tete. Unangaa bila lotion, unasikika kila nation. Unanipa mission, mwenzako nishaona vision. Na kupeleka kila ocean, Atlantic, Indian Ocean. Love yangu kwako si potion, usijipe question. Love equation, haina vision, wala mission. Nipe action, wakija matapeli, caution. Wendo wa reason, na kupenda bila question. Usinipe conditions, utavunja relation. Yeah, baby nyota, na kupenda sana. Yeah.
Nakutamani, nakutamani,
nikuone kwa maso gange. Wangu waridi, uwa langu la porini. Walai bila, unafanya mina fla. Wendo mtima wange, oh yeah, yeah, yeah. Nakutamani,
nakutamani,
nikuone kwa maso gange. Wangu wari, walangu la porini. Walai bila, unafanya mina fly. Wendo mtima wange, oh yeah, yeah.
Nilipoanza kumpenda sikujua, nilisali chini ya jua. Ila najua kumpenda sitajuta. Mapenzi yananoga, sitakawia kuyakoga. Kumpenda sito sita, kumsuta, niache kwa mataa. Nampenda anavyosema, Simon naumia. Kila anapotoka, mtima unamfikiria. Najua penye nia, pakosi njia. Angalia, tazamia, maramia, mapenzi na kuandalia. Anaitwa nyota, ananifanya naota, bidii nafanya, nisije kusota. Kila time nikikuona siamini, na feel naota. Kila nikikutouch, nikikukiss, na feel dash, dash. Twende bash, wendo yangu nyota. Majizi, kungota. Yeah, when the wife material
na
baby
kupenda,
asio
na kuitaji. Oh, 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 oh yeah, oh, oh. When the mtima wange,
nikuone
kwa maso gange. Wangu waridi, uwa langu la porini. Walai bila, unafanya mina fly. Wendo mtima wange, oh yeah, yeah, yeah. Nakutamani, nikuone kwa maso gange. Walai bila,